I can't make it easy to fly, I don't scare thee. Napiga tu wa moja di nifike kwenye kweli. Na with a hit kwenye baro, I'm a rapper galeria. Kwa misari na kwa swallow, na grounded as fear. Hizi ni rap mathematical, wachacho po here. Mungi wow ni bad shallow, wazusho ni gear. Wanafanya hit kwa kolabo, mitai na wasikia. Raudi hii ni crank battle, lazima taumia. Misari sio unaurari wa vina ina start burning. Memsizo sone shima ya vina na drop down it. Behind nipo mimi so siwaze relax. Ingiza kodi uzame ndani na weweze kupaa. Kama uwelewi na chofanya kayulize mitaa, yulize jamii, yulize kusu yangu sana. Kama we hawezi kunilewa, kama upendi unachopewa. Bongo flavor siklemishe hip hop somo na uwelewa. Easy the rap mathematical, watch out for here. Call me the young black strong like Notorious Big. Easy the rap mathematical, watch out for here. Call me the young black strong like Notorious Big. Chukika embali kifika mida kura. Pia uhaishi ende mbali kifika mida kunga. Uzima ndo tanfanya nishinde vita ya nja. Bilo uzibe lowekewa kitambo ngekuwa star. Weni nani mwenye kepu kichwani, na mini nani mwenye vina vyenye urali wa mizani. Sista hili namba moja ila nyota begani. Na tema out school maswali utayaleta mezani. Sitaji promo wala lebo ili nipande jukwani. Naitaji bitipo ujumbe ni ufikishe dimbani. Napojua hii nenda yelimishe mita. Wambie wanao wateseke ili waweze kungaa. Usaha unasoni utakwacha midomo juu. Kauta shinda kumenteni utapaki kamisa tu. Mindo MC ukanda wa Gaza na neza vaza paka side B. Napiga machata na cheza samba. This is the rap mathematical, watch out for here. Call me the young black strong like Notorious Big. This is the rap mathematical, watch out for here. Call me the young black strong like Notorious Big. Nimesha punja kibubu cha mistari. Najambini juu ya mdundo na changa mbira dosari. Kila tungo na soundi kafeskari. Mini nyundo kwezi tungo na wagonga misumari. My brother many wanna need to blow. Wabana puwa wathubutu wanna yuwa za wakabako. My sister do wanna zimike so. Mibado nguli na kibuli cha kuswagwa rimipate do. Mimalaya kwenye kila biskari. Naifamiki ni kwa nini wasishiwi mistari. Kwa kuzogowa naifikisha hii habari. Sisi ni bazi kofiti kwekotoa isi yari. Ni new school pia ni old school grabba. Hapa ni maktaba ya vina na mamlaka. Karibu taasisi ya vina vya kira laza. Wabie wajifunze we enjoy easy for suffer. Easy the rap mathematical, watch out for here. Call me the young black strong like Notorious Big. Easy the rap mathematical, watch out for here. Call me the young black strong like Notorious Big. Yeah, it's your boy New Kaustin, Faustin, but man funny, where you are boy, Junior Gang, yeah!